agenda kuba nafe okutuuka enkomerero.
He's going to be with us to the very end.
Era yatuma omwoyo we okubeera mu masikati
gaffe.
Bwamusabiri kitaffe.
We ask him for the Father.
Twesiimye nnyo.
We are delighted and blessed.
Olw'omwoyo omutukuvu neera.
For the Holy Spirit once again.
Mubaka wa kitaffe.
The messenger of the Father.
Mubaka wa Mukama waffe Yesu.
Messenger of the Lord Jesus.
Era ngali wamu n'abakozi abangi.
And together with the many workers.
Bamalayika.
The angels.
Wamu n'obutonde bwonna obutukuvu.
All creations which are holy.
Abatuukiriza ekigambo kya Katonda.
And they fulfill the word of God.
Ye Mukama waffe Yesu.
It's the Lord Jesus.
N'amakya ga leero.
Even this morning.
Tumugulumiza era tumuddiza ekitiibwa n'ettendo.
Glorify him and give him back the glory and the honor.
Kubanga tukyayitibwa baana ba kitaffe.
We still call the children of God.
Mukama waffe Yesu yatwanjulayo.
And our Master Jesus introduced us there.
Era omwoyo mutukuvu n'asigala nga atulungamya n'otukulemberamu mu byonna.
And the Holy Spirit remained leading us in all things.
Okukakasa nga abaana ba Katonda tetubula.
To prove that God's children don't get lost.
Kati twagala okugenda mu maaso n'amakya ga leero.
Now we want to be moving on this morning.
Sooka tunaabe mu kigambo kya Mukama.
We first get washed from the word of God.
Nga bwe twawulira mu Efeso 5.
We heard in Ephesians 5.
Kuva ku lwabiri mu ebbiri paka abiri mu ttaano.
Verse 20-25.
Nti tunaazibwa n'amazzi okuyita mu kigambo.
That we are washed by the water through the word.
Era ne tubeera balongoofu olw'ekigambo kye tuwulidde.
And we get cleaned by the word we've heard.
Olwo ne tugenda tuteesa ne Mukama.
After God, we reason with the Father.
Tumaze okuyiga okukola ebirungi.
After we've learned to do good.
Tulekeddawo okukola ebibi.
And we've stopped doing evil.
Nga tunaabidde ddala.
And we've washed ourselves totally.
Nga ekiragiro kye bwe kiri mu Isaiah.
Like how his command is in Isaiah.
Sura esooka nyuma 13-19.
Isaiah 1:13-19.
Kale n'olwaleero tugenda kuba tunaazibwa mu kigambo.
Even today we are going to be washed through the word.
Ate tugenda tulabike nga tumwenenyeza ate tumwanirize.
And we shall appear to God, repent towards him and welcome him.
Tunaatera okulabika nga tukomekereza akanyomero ako kasomako nga bwe tusaba.
We are about to wind up that aspect, the start of it as we pray.
Twagala kugendako mu biro ebijjawo mu ssaala ey'okuweebwa mu ngeri ez'enjawulo.
We want to go in the steps ahead in prayer of being given in different ways.
Sooka tumulindirireko okwo tulaba ati oba byetwenenyeza yabisiimye.
That we shall wait for him and see whether what we repented God was pleased of it.
Tugende tujja kuba tugendanga mu kusaba okw'enjawulo.
We shall always be growing into prayer of different ways.
Okutandika ku mbandi.
Starting from the Monday.
Tujja kuba tugenda mu kusaba okw'okuweebwa.
We shall go into prayer of being given.
Tuleke tulabe.
We shall see.
Kubanga okwenenya kwaffe akusiimye.
Whether God was pleased with our repentance.
Yes, he was with
you. Praise Jesus so much.
Naye nga n'olwaleero.
But even today.
Tugenda kuba twenenyeza kitaffe.
We are going to repent with the Father.
Nga kulw'ekigambo kye.
For his word.
N'omwoyo omutukuvu.
And his Holy Spirit.
Engeri gye twamunoonyangamu etaali ntuufu.
We used to seek him which wasn't right.
Omwoyo n'atuuka n'okugamba tewali anoonya Katonda.
And the Spirit reached to say no one is seeking the Lord.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye nga olwali tugenda tutereeza mu kunoonya yaffe.
But today we are going to align our seeking.
Era nga titugenda kuddamu kubanga tumunoonya mu ngeri ze tubadde
tumunoonyamu.
Wabula mu ngeri ye.
But in his way.
Nga bwe yatulagirira.
As he commanded and showed us.
Nga kisuubizo kyaffe.
And it's our promise.
Eri kitaffe n'eri omwana omutukuvu.
The Father and the Son and the Holy Spirit.
Okumunoonyanga ye bw'ayagala.
To seek him as he wants.
Tutandise ne Zaburi y'enkaaga mu ey'enkaaga onyolusooka.
Done with Psalm 60:1.
Zaburi ey'enkaaga. N'olunyiriri olusooka.
Psalm 60:1.
Lugamba bwe luti. Ayi Katonda, otusudde, otumenyeemenye. Wasunguwala, otukomyewo, tukwegayiridde. Wakankanya ensi, wajaasa, ozibe enjatika zaayo, kubanga eyooga. Abantu bo, obalaze ebigambo, ebizibu. Otunywesezza omwenge ogw'okutagata.
Otagala tuveeno twambuka.
We start off from here and there.
Osozi ne mubiwonvu.
And the mountains and the valleys.
Tugezaako nti okumunoonya.
And we try to seek him.
Naye nga twambuka ensozi tuvaayo ne tukkirira.
Mountains and get down to valleys.
Ng'enjala y'ekigambo etuluma.
And the anger of the word is upon us.
Kubanga bwe yayogera mu Amos esura ey'omunaana.
When he spoke in Amos 8.
Okuva ku 10-12.
From 10-12.
Yagamba ekirikutagaza okuva ku nsozi ne twambuka.
What will spark us from mountains to valleys?
Walibeerawo enjala y'ekigambo y'okuwulira ekigambo kya Katonda.
There will be thirst and the anger of hearing the word of God.
Twalinga tugezaako tumunoonye.
We try to always seek him.
Naye ng'ebifo mwe tumunoonyeza si bye bituufu.
But the places we thought him from were not the right places.
But
right now we are going to be understanding totally what place we can seek the Lord from.
Psalms 60 verse
4.
Owadde ebendera abakutya oyolesebwe olw'amazima. Muganzi wo alyoke awonyezebwe. Lokola n'omukono gwo ogwa ddyo otuddemu.
Tusaba atuddemu.
We pray that the Lord answers us.
Yanga ezimu ku sande zigeno zikomekereza ebyokwenenya bibaddewo.
Some of the prayers winding up the repentance which has been.
Kubanga tugenda sooka tusiriseemu.
But we're going to first stop.
Tuyingire mu kusaba okw'okuweebwa.
And we enter prayer of being given.
Tugenda okusinga okumusabira ddala.
What we're going to pray most about from him. It is the Holy Spirit and the armies of angels, which is going to help us to understand the fold of the Spirit, to give us this banner.
We
begin to wave over all who fear him, and they will continue to come and seek and know him. Like he said, he gives us a banner. We will fear him and to appear that we display a truth.
Psalms 60 verse 5. Lokola n'omukono gwo ogwa ddyo otuddemu. Katonda yayogera mu butukuvu bwe nti ndijaguza, ndisala mu Sekemu era ndibaagabaaga ekiwonvu ekya Sukkosi. Gireyaadi wange era Manase wange, Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange. Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange. Yuda gwe muggo gwange ogw'obwakabaka. Mowaabu kye kinaabirwamu kyange. Edomu ndi mukasukira engatto yange.
Singa Mukama mufe,
if the Lord in us,
atugabanyagabanyamu,
it divides us,
tubeera bino byonna bye tulaba,
begin to be this we are seeing.
Atuddemu olunyiri luno.
Let's repeat this verse.
Olwaleero nga tukomekereza ennoonya yaffe.
Today as we wind up our seeking, and repent to the Father of the wrong seeking we've been seeking him, on the other day of Monday and on Tuesday and Wednesday, they will come on Monday to do their practice. They will pray to be given the Holy Spirit and the armies of angels. Begin to lead that system.
Then
we on Tuesday when we join
ask the
and the angels to begin to work.
At least Mukama you say,
at least God will display where he is, each one of us in his place, and they who yearn for him in the world, and fulfill these words. We have spoken in verse 7.
Psalms
60 verse 7.
Gireyadi wange era Manase wange, Efraimu naye yakuuma omutwe gwange.
Twagala mufe muveemu.
In us we want people to come out.
Bakuuma omutwe gwa kitaffe.
They watch over the head of the Father.
Tugezaako okulabirira enjiri y'obwakabaka.
Try to watch over the gospel of the kingdom.
Yes,
praise Jesus.
Kale mukwagala okutuukiriza omulimu guno.
Now we want to fulfill this work.
Abamu kufa tufuule bwatyo.
Some of us it makes us like that.
N'abalala bwatyo.
And others like this.
Atuli mu Zaburi ya nkaaga.
Psalms 60 verse 7.
Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange. Yuda gwe muggo gwange ogw'obwakabaka.
Twagala abamu kuffe tuliwo muggo gw'obwakabaka.
Some of us to be the scepter of his kingdom.
Kusinziira ku birabo byaffe byatuwadde.
Our gifts he's given us.
Birabo eby'omwoyo.
And they are the spiritual gifts.
Manyi bw'akuyita omuggo ogw'obwakabaka.
If someone calls you the scepter of the kingdom.
Muggo ogw'obulunzi.
The rod of shepherding.
Atulimu Zaburi ya nkaaga olunyirirwa munaana.
Psalm 60 verse 8.
Mowaabu kye kinaabirwamu kyange.
Twagala abamu kuffe.
We want some of us.
Katonda waba anyiize.
If God is angered.
Kubanga baddugazza erinnya lye.
Or they have threatened his name.
Anajjanga kalifunitu n'anaabira ewaffe.
He will come and wash himself from our home.
Tukuze erinnya lye.
And we cleanse his name.
Era nitulaga mu nsinga erinnya eryo tukuvu.
And we show in the world that name is holy.
Erinnya lya kitaffe.
The name of the Father.
Nga bwe yasuubiza nti erinnya lye litukuzibwe.
Like he promised that let his name be
cleansed. Kale abamu kuffe. Kale tusanyuke.
Let's rejoice.
Katufuuka bayinza okujja erinnya lye n'anaabira ewaffe
that we can become vessels to whom God can come and wash his
abalala bonna nga baddugazza erinnya
lye as others have darkened his name
eno nga bwajja linaazibwa
when he comes here the name is washed
litukuzibwa
it is cleansed
nkubuulira ofuuka ebimu ku bino
let me tell you to become one of these
oba ofuuse wa muwendo mu maaso ga mukama
to become very precious before the Lord
katonda asobola okujja ewuwo n'anaabirayo
God can come to your place and he washes himself from there
tugambe nga eri bamuddugazza
erinnya and they have darkened his name elsewhere
nga ewuwo gyatukuliza erinnya n'aliraga mu bantu nga
to use places where he comes and cleanses his name and he shows his holy.
We want
full knowledge to move on to appear like
this.
And God washes himself
at our own.
And his name is cleansed in all nations.
Psalm 60 verse 8. Ndi mukasukira engatto yange.
At least
let him send his gospel to us.
Mutufunga baba wa kuambala njiri kujitambuza.
You have to clothe the gospel and move.
Sobolo sinzira mufe na yena ni kengatto
ye. He can base in us and put his shoes on.
Atambula mawanga gonna.
Move the all nations.
Ninge engatto ya jituweleza okuva mu guru.
That he sends it to us from heaven.
Wayagalidde okukajja atambule mawanga.
When he wants to come down moving those nations.
Atambuza enjiri.
And moves the gospel.
Kabutwaulira mu Efeso sura eriyo mukaga.
In Ephesians 6.
10-13. Okwenandika enjiri y'emirembe mu bigere.
Gospel of peace.
Kale anaalabikiranga muffe nga zo okwambala engatto ye okutambula naffe mawanga.
He will appear in us as he comes to clothe his shoe to move nations.
Tuli mu Zaburi ya nkaaga. N'olunyiriri lwa munaana.
Psalm 60 verse 8.
Nti Edomu ndi mukasukira engatto yange, gwe Filisitiya yogerera waggulu ku lwange.
Abamu ayagala atukoliremu nga ku lwa Mukama oyogerera waggulu.
Some of us was to walk in us that on the Lord.
Era nga byogera bisobola obuutikira abalala bonna.
Whatever you speak on high can spread in all
people. Eddoboozi lya Mukama liva mu ggwe.
And the voice of God comes from you.
Okukakkanya amawanga.
To calm the nations.
Tuli mu Zaburi ya nkaaga olunyiri lwa mwenda.
Psalm 60 verse 9.
Ani alinyingiza mu kibuga eky'amaanyi? Ani eyandeeta mu Edomu? Tosudde ayi Katonda. Totusudde ayi Katonda. So totabaala ayi Katonda n'eggye lyaffe. Otuyambe eri omulabe. Kubanga obuyambi bw'abantu tebuliimu. Katonda yanaatukozanga ebyobuzira. Kubanga oyo ye anaalinnyiriranga ku balabe baffe.
Yesu ye buzibu.
Praise Jesus.
Twagala atabaale n'eggye lyaffe lya bamalayika.
We want him to move with our armies of angels.
Era omuntu kunafe atukulemberemu.
Holy Spirit to lead us.
Naye nga tugenda sooka tutereeza ennoonya yaffe.
We're going to first align our seeking.
Engeri gye tumunoonyamu.
Sooka
tumwenenyeze olw'ebifo bye twali tumunoonyezaamu.
Let's first repeat to him the place we've been seeking from.
Kubanga omuntukuvu yagamba bw'ati.
The Holy Spirit said this.
Waroma esura ey'okusatu.
Romans 3.
Okuva ku nnyolo omwenda.
From verse 9.
Abaroma esura ey'okusatu n'olunyiriri olw'omwenda. Kale kiki? Ffe zisanze okusinga bo. Nedda n'akatono. Kubanga tusoose okuwawaabira Abayudaaya era n'Abayonaani nti bonna bafugibwa kibi. Nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda. Bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu.
Yes, ye buzibu.
Praise Jesus.
Singa bwe kyawandiikibwa.
Just as it's written.
Wali ategeera.
No one understands.
Wali anoonya Katonda.
No one seeks the Lord.
Musi yonna tulina ekizibu
kino. In the entire world we have this problem.
Era tubadde nakyo emyaka simi.
We've been having a couple of years.
Kubanga ffe tubadde tumanyi tunoonya Katonda.
We have been thinking we've been seeking God.
Tuwalampa ensozi.
And we climb mountains.
Tukirira ebiwonvu.
We've got the valleys.
And tunoonya mu ngeri
zonna. And we seek in all ways. We fast.
Naye ye yagamba ekintu kino.
He said one thing.
Kusinzira mu Isaiah 34:16.
Isaiah 34:16.
Yali amaze okutulagirira engeri y'okunoonyamu.
He really shown us how we can seek him.
Tuvulaba nga yavaayo n'agamba.
That's why he came out and said.
Kano tewali n'omu anoonya Katonda.
None of them seeks the Lord.
Kubanga mu mawanga gonna ag'omu nsi.
The nations of the world.
Engeri gye banoonyamu Katonda.
The way they seek the Lord.
Kufunawo kasenge.
To get a room. and you enter it, or to go in a specific mountain, or to go in a valley, and we think that's how we shall seek the Lord. The Scripture moved on to tell us that the Father is saying we've not sought of Him. The way we are seeking Him was not right. Right now we are aligning all that. Father, our seeking will change, which we are going to be seeking you together with your word and your spirit. When we shall seek for your armies of angels, we will not seek on the mountains or valleys. We shall come back to your book to look and carefully look through that. Romans 3, verse 12.
Bonna bakyama bafuuka batasaana wamu. Tewali akola bulungi, tewali n'omu. Omumiro gwabwe ye ntaana eyasaamiridde.
Ndowooza okutta kuli awo.
The killing is right there.
Tewali kunoonya Katonda.
It's not seeking the Lord.
Tugamba twesiŋŋanya ate bitutundikibwamu tunoonyeemu Katonda.
Now we found ourselves instead of seeking God.
It's
where we are seeking Him, is not the right place to seek Him from.
But
when He speaks in Isaiah 34:16,
He
gives us a command of how we can seek Him. He said this,
Isaiah 34:16, tewaliba ekiribulwa kinnaakyo kubanga akamwa kange ke kalagidde. No more gwe we go be kunganyiza.
Yes, we was
praise Jesus. Jesus spoke, don't tell us these words. If we are to seek, let's look in the book of the Lord.
And
let's commit our lives to reading. For the Spirit gathered. We used to go in the thickets, bush, and we go into the swamps and wetlands, in the funny, funny places we hide there, and we entered into the mountains, and we thought for the Lord. Others, we climbed the trees. Others, we slept on rocks. We told Him, we are here seeking for you. And the Father said, are you seeking for me? Now you're sleeping on a rock. It's a very sharp rock. You are harming your life. Yet you claim you're seeking me.
And
the entire world is like that. That's why the Spirit said none of the people is seeking the Lord. The way they seek you is not the right way. For you spoke in Jeremiah 3. And he said, these people go to mountains. They have gone to seek Him, but yet He's not there. They will never see Him like that. For He had really moved on to show them the way they can seek Him. And when you go back to all prophets, even the apostles, when God got lost from them, they went back to read scriptures. And they were able to renew themselves. And they thought of the Lord. Jeremiah 3.
Jeremiah 3:19. Nenjogera nti muli mpita nti kitange so temuli kyuka obutangoberera. Mazima omukazi nga bw'ava ku bba ng'asala olukwe bwe mutyo nammwe bwe munsalidde enkwe mu nnyumba ya Isirayiri bw'ayogera Mukama. Eddoboozi liwuliddwa ku nsozi.
Aliwulira ku nsozi.
He hears it on mountains.
Nga tuliyo tuleka.
And we are up there shouting.
Newe walala.
And where else?
Eddoboozi liwuliddwa ku nsozi ez'obweru okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri.
Abawulira era bangi bali.
He hears and knows they are there.
Balinnya ensozi bakkiridde mu biwonvu.
Mountains gone valleys.
Yonna gye bali bakaaba.
They are all over crying.
Naye ng'ekizibu ekiriwo.
But the problem which is.
Ennoonya eyo si gye yatugamba okunoonya.
That seeking is not the way he told us to seek him.
Kati tulowooza nti kano tawulira abantu nga bali ku nsozi bakaaba.
God doesn't hear people on mountains crying.
N'abalala nga baliyo mu biddiba eyo mu biwonvu.
Even others in the swamps.
Baliyo bakabire.
They are out there crying.
Abalala balinnya ku miti waggulu.
Others climb trees.
Abalala balina obucenge bwabwe.
Up their rooms, they are sleeping on the floor. They are seeking for the Father. They are seeking for His Word. They are seeking for His Spirit.
Yes,
all, but the problem, the way they are seeking.
They
say, how can I appear to these? The way they are seeking me, that's not my way.
Now,
how can I appear to you through another way? For God has never missed His ways. When you seek
it
through another way, you'll never pass through it to come work for you. The way he passes through to meet us. The Father moves on to seek for us. But the problem we headed to other ways.
Tries
to show us the ways we can get back to meet him. But we've headed to other ways. And we are bypassing each other.
Mm-hmm. Yeremiya sura ya 3 n'olunyirwa 21.
Jeremiah 3:21.
Kubanga banyodde ekubo lyabwe.
Kakati ekizibu kiri bwe.
Now the problem is this.
Abawulira ku nsozi mu biwonvu wonna wonna.
Mountains and valleys everywhere.
Engeri kiba munoonyamu.
Where they seek for him.
Wavuddewo obuzibu.
This is a problem.
Asimbula agenze nnoonya Mukama.
He hates to go see God.
Tamanyi bwe bamunoonya.
They don't know how they seek the Lord.
Yamanyi kibanga ekiriwo kibuze mu nsi eyo.
Think it's something which is God knows in the bush.
Nuga n'okinoonya.
And you go look for it there.
You are
from my ways. I
wanted
us to meet.
But you,
where are you going? Now you see the problem.
Already headed
your way to the mountain to seek the Lord. When he meets you, a person to read the word for you.
Take
me off track. Leave me, you devil. I had come. Where are you going? Come and we read the book of the Lord. And look and seek for me.
Agabi, I think
you've headed to other ways.
The mountain
to go. Where are you? Come show yourself. Others in the swamps.
The swamp
and the water which is the
next.
Lord, I'm seeking.
He's
kneeling on the knees, not sleeping the entire night. But the ways of headed to other ways. Where is here? Pass here.
And
we are just bypassing each other. As it's going to be to them, and you branch off. The
one
you began is right. God has come to seek you. But the way you're headed to seek him. That caused a big problem to us. But apparently what we've been for a long time, we are going to pause a little. And right from tomorrow we shall just be praying.
Yes,
praise Jesus. As we pray, we are praying. What's major to be prayed for first? But we first totally understood. Many times we bypassed with the Lord that we were seeking him.
And
on mountains right he had us cry from there. Even the valleys he had,
even
the trees were different, he had us. Took us many years to come to meet us.
For
if you can hear the voice of his word, Israel entered Egypt and prophecies came through Joseph
that
the Lord will come redeem you from Egypt. But when will be taking you? Take your my bones along with you.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
But it took years that they may understand that this is how they cried to the Lord. God to tell them, I've heard your cry and your tribulations when they have sat 400 years there in Egypt. What was the problem there? Seeking and looking for him through the book of the Lord. All things which had been written from Noah, the Abrahams who had done this, for there was the book of Noah, out of which preached righteousness. And the one of Enoch was there. They were not willing to read so much the books of the Lord. But he saw them in sorrow and in tears. Even this is like this. He said he has people on the mountains cry in the valleys. Even they were fasted many years.
They have
been disfigured for that bad situation. And they claim they are seeking the Lord. But the way they thought him was wrong. Let's repeat 21.
Yeremia isura ya kusatu olinyirwa lwabiri mu lomo.
Jeremiah 3 verse 21.
Edoboozi liwuliddwa ku nsozi ez'obweru. Okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri. Kubanga banyodde ekkubo lyabwe.
Ate ekizibuweewo.
The problem is there.
Edoboozi mukama aliwulira.
God hears the voice.
But what it mwe kwesi.
For nothing is hidden from him.
But
the problem is the way out of which we seek him. He said, look for me through the book. We have climbed mountains.
And
when you read the mountain, you put the Bible aside and you speak. And God speak with me.
You've not
read the Bible, you've climbed trees shouting.
I hear
you cry to me, but I will not come.
The
way you are headed, I cannot pass to come meet you. For now you have perverted it. If I appear through the way, that way, you will show it to others that I will never come. But if you say you saw him like that, others
too,
you have sent them to seek him like that. That's where they fall on demons.
Those are not
the ways of the Lord they seek him through.
He
tried us and he always hears us.
As we cried
and we cried tears.
Jeremiah 3
verse 21.
Mukama Katonda wawe. Mukomeewo mwabana abasese tuse. Naawonya okusese tuka kwa mwe. Laba, tuze joli kubanga gwe mukama Katonda wafe. Mazima, okubeerwa, okusubirwa, okuva ku nsozi.
And say, friends, the things of climbing mountains in the valleys, we expect perhaps we shall be helped. There can never be salvation at all until we come back to the book of the Lord.
For
we climbed mountains many times.
It's
not a few people have climbed mountains. But what surprises? You reach the mountain and build a shrine there. And I found things I don't understand. Things like shrines in their structures. People enter in the room. And evil spirits fall upon them, speak from on them. Come and speak, I am your God. If
they to
come, the electricity first goes off.
Because
the way of seeking him is not on the mountain. The way is in the book.
Don't
go to the mountain like a demonic spirit. Never is in the valleys alone. He can be everywhere. They who can understand him have to come in the book. That's why whoever goes and climb mountains never outlive
long.
You have to backslide in the shortest time. But the way you pass through is not what God passed through. Most of us thought perhaps is up the mountain. You know, one day, the man with the Philistines, they say the God of the Israelites is of the mountain. Let's attack them through the valley.
And God said,
they are going to prove I am the God too of the valley.
It's thought
God has a specific location that appears through the mountains. And it's the let's attack you through the valleys.
Yet
even in the valleys is the Lord. Remember we most of the time we are thinking, I have never heard the prayer of the valley. I hear prayer mountains alone. There are no prayer valleys. Have you heard of a prayer valley? What is this we are on?
Yes,
praise Jesus. In fact, we thought things differently.
The
prayer valley. And they have said and they name it a prayer valley. As if we are locked that God is on the mountains. He told us two or three gather, he's in their midst. But we decided to give him specific places. And he said, yes, he's heard us cry, but those ways are wrong, we headed to. Jeremiah 3:23.
Oluyogaano oluli ku nsozi mazima Mukama Katonda waffe mwe muli mazima mu Mukama Katonda waffe mwe muli obulokozi bwa Isirayiri.
Kati oluyogaano luna lwawulira ku nsozi.
Now the commotion here in the mountains.
Wali bulokozi.
There's no salvation.
Iwe tunaalekanira.
Matter how much we shall short from there.
Paka nga tukomyewo eri Mukama.
Until we've come back to the Lord.
Ne tumunoonya mu kitabo kye nga bwatulagidde.
And look for him through his book as his command us.
And
we no more shout on the mountains. People are always there and they get spoiled from there. And they run with flags and they do all kinds of things. Others as if they are training rebellion in people. There is the side of the here in Kalule.
There.
People are like soldiers there. You know young children sleeping on rocks? They with wives and women abandon them. And they are seeking for the Lord as if they are soldiers.
they
sleep down on the rocks.
As
we reach there, we found the one who had slept in the rocks many years. And they said, this one always goes to hell, beats the
devastated people.
And we saw they had gotten mad. That who slept more on the rocks. They
said,
every day went to hell and beat the devil. And they feared him for that. Every time he's in spirit, he's like that. A zombie. Those ways are wrong. When you reach there, you can look at people. And this is the question they're in and they're sick. The Lord is wrong. And life has been hard. And they are not as if they came to salvation. As if they entered the army of the devil.
For
their problems.
They sleep
on the stones, on the top of the mountain.
And
they give a sacrifice to God. They
will
have they left there that is works of unrighteousness. God will not appear. Even others separated with their ways for that. God told them to commit themselves to seek him.
But
their seeking was perilous like life. And it's not the life of God.
He's
never told us to seek him like that.
Jeremiah 3:24. Okuswala kwaffe kutubikkeko, kubanga twonoonye Mukama Katonda waffe, ffe ne bajjajjaffe, okuva mu buto bwaffe ne leero. So tetugonderanga ddoboozi lya Mukama Katonda waffe.
Eddoboozi lya Mukama Katonda waffe.
The voice of the Lord our God.
Tubadde tukyaludde oligondera.
It's taken long to obey it.
Kubanga bw'ayogera mu Yeremiya.
When he speaks in Jeremiah.
Eyabirimu omwenda.
Jeremiah 29.
Okuva ku lunyo lw'ekumi.
From verse 10.
Yatugamba ebigambo bino.
He told us these words.
Yeremiya essula yabirimu omwenda olunyiriri olw'ekumi.
Jeremiah 29 from verse 10.
Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, emyaka nsanvu bwe girituukirira Babulooni, ndibajjira ne ntuukiriza gye muli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo kino. Kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Era mulinkaabira era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Era mulinnoonya ne mundaba. Bwe mulinnekkeneenya n'omutima gwammwe gwonna.
Olidde ekiriwo.
Tuligenda
ne tusaba.
We shall go pray.
Naye alituwulira.
It will hear us.
Naye ng'akanyumira akasooka.
The first aspect.
Tunaba kumusaba.
Before we ask him.
Kumunoonya.
Is to seek for him.
Tumwekenneenya.
And we seek him with all our hearts.
Naye kati kasooka nkubuuza ekimu.
First ask a question.
Owaampe olusozi ogenda kwekenneenya.
You've climbed the mountain. What are you going to lay your heart upon?
Ogenda kuddayo mu.
You're going to be in the thickest. Lord, I'm searching and searching totally for you. What is that? It's impossible. We have to come back to scriptures.
How
we can search the Lord thoroughly. But when we shall seek him, but when we see him,
and
we search him with all our hearts, how can you seek the Lord and find him? And after you search him all out. Here alone is where we can understand.
But
God directs us how he appears, even his works, all of them, when he passes through all the scriptures. He said, after doing that,
we shall go
ask and you will hear us.
It's
the word which brought us back to repent for a long time. Many is to be repented over. Above all we began on, we want to first go into prayer the other time, right from Monday, and we see whether our repentance to God had heard it, whether
he
will correct us, whether there has been something right.
Yes,
praise Jesus. But he has told us this time when we shall be seeking for him, and we search him all with all our hearts. But we climb mountains, you cannot thoroughly search out God. Out of scriptures here we can understand what is in heavens and earth within Christ Jesus.
About
what he explained in Colossians, that chapter
1,
from verse 15 unto 19, and you discover, yes,
they are
in Christ, whatever is in heaven and earth.
And you climb
the mountain. How can you realize it when you're sitting on the mountain? In Christ? Have you thought for him now?
God,
you can understand Acts 17 from verse 19 unto 25. We walk and move with him and we live in him. Now we began to understand you, Lord.
And
you have now begun to see you.
All
along we are within you, the Lord. As we hear John 1:16, from his fullness we are all given. We are branches of his. John 15.
You
began to seek and search out God.
But
now you climb a mountain. If I go in the swamp,
what if I
sleep on one rib of my side? If I sleep when I'm kneeling,
I'm seeking
the Lord. Can I see him? Can I search him out? It's impossible.
Let's
take the book of the Lord and read.
He says,
he hears us cry on the mountains and valleys. But the main thing is we've abandoned the way. We don't seek Him from there. The way of the Lord is within scriptures. Out of which we can pass to seek Him and find Him.
Yes,
praise Jesus. We want to change totally that seeking. We're not looking for a needle which God lost from us on mountain. We look for the goal is filled within heavens and earth. Our Master spoke in John 14:20 that on that day you will know you are within me and me too I am in the Father. Such words you cannot understand them when you not look in the book of the Lord. If
you
climb on the mountain and sleep there many hours, you get off when you've not understood God. Except when you've said where His word is, ask His Spirit to come help you understand those words,
to
reveal to us things of God, for He alone knows them. Now let's not think that in the past seasons we have ever thought God. For He says, none of them seeks the Lord. For the wrong seeking we've been within. For some thought when we fast 4 days, God will rise for you. Not arise in how? Which way? When you get the Lord, you say He is the Lord. Now
he
is not equated to gold, neither silver, which are
modeled
by human hands. Now if he has to pass that way to come give you something. But when you be that way and he gives you, claim you saw the Lord. Forget just the car. It's not Him. The car is not God. Even the house is not God. When we thought through those wrong ways, there are things which we are given us and we cried for a long time, but they were not God. You know the Egyptians, when they were in Egypt, they have a day, they were given meat. When they cried so much to the Lord for a long time, and they get the meat. But they had made bricks and built the entire Egypt. It's not the Lord get them that meat in His rightfulness. But they had tirelessly worked for the meat. And the gods of Egypt say, let's give them a meat. They have worked for us so much. You can see mountains so many days and you've given sacrifice to the devil. And they say, let's give him of this. That they continue to seek them. And you continue to go there more. Praise the name of the Lord. There's one pastor were in the mountains some past years. He had begun a ministry at Ntinda site. They who know him is called David Musinguzi. But he told us when he came to the prayer mountain had HIV. And his intestines had gotten rotten and he was sick. But when he was for a moment on the mountain and God helped him, he was telling us how he met the Lord. I've discovered there it was deception. He told us that after he had eaten chapati, he would run around the mountain. They who know where the altar of the mountain was, where they lighted the fire at the canteen. That's where they used to light the fire of the mountain there. And we come from that wing versus the arena. And he goes at the wing where the pastor sprayed from. He used to run like that, to and fro, from around it, up to around it, 2 in the night. He said that the light shone in him. And God told him, he's come to him. And he saw, I hear it was sounded like a bottle. And it poured anointing upon him. From then, David Musinguzi never retired backwards. But today I've been listening, and those words came back in my mind. I discovered it was deception. For when I've compared what they studied for a long time, It was not the Lord who made him. For the seeking is not the one of God.
There's
even another who made chaos.
He
undressed himself. He saw the Lord and the Lord never appeared. Praise the Lord. Pastor has left something behind on that man. He told us, on the mountain there is a well. He told us he to get healed of HIV. God told him to drink water from the well. Up to today, people are drinking water from the well. Yet the water is very dirty. I think you see that messed up God. There's a brother who told me something. Praise the Lord Jesus. There's another, he's a pastor. He's called a great pastor. And wherever he passes, people fall down. But he was telling us how he met God on the mountain. He too, he had HIV. And he was on the mountain fasted 90 days. But before the 90 days finished, for it took him 90 days to get healed. Now in 3 days, he was telling us how he met God. On the first day in those days, he was there crying to the Lord. The second day, he saw he could not see God. That same day, he began to remove his shirt. He knows him. The third day, he removed his trousers. He said, God, if you have not heard me, today you will hear me. The other day, he said, you have refused God. He removed his underwear. After removing his underwears, the God began to come to him. In that time, as the undressed women were passing, the women came and looked at him and they ran away. But he was not going away. He said, Lord, if it is getting ashamed, I'll get ashamed. But I must see you. Yeah. God met him in that way. And that thing touched many people. They too began to enter the thickets and they began to undress themselves. Others began to fast 90 days. Others died in the thickets. I don't know of today whether they went to heaven, but today they are, I know where they are.
Yes, yes.
Praise Jesus. I think you've heard the madness. Now that is the seeking. They have rioted over God. You know, they use Genesis.
Jacob
meeting the angel of the Lord. And he held him to bless him. But the blessing God had a very serious sorrow attached. For the truth was, he would have waited for the angel to come to peacefully give him a blessing. But the problem he was having great in that moment.
And
he regretted it after. When he was blessing his children, their words he spoke, which showed the sorrow and repentance upon his heart. But he held on the Lord
and
held him that I have to bless me today. But after, God threw an angel, he broke the pocket of his bones.
This bone,
he broke it. And what is name? I am Jacob. And he said, no more call that.
But
you're going to be called Israel. Name meaning the first child born of this Lord. The first child of God. whom we know as the Lord Jesus.
According to Exodus 4, 21 to 22.
Praise Jesus. But that blessing, he asked the angel, what is your name? Because God angered, he asked him, why do you might know my name? For God had come to bless him.
Jacob,
the things of the blessing from the beginning, he was always fighting for them. For they plotted with the mother
to
take the blessing in their own wisdom.
If the
blessing was for Jacob, he would have waited, God would have turned it to him. But they plotted themselves and they put on the skin of the God to appear like the brother, and they went to Isaac and they him and
conned
him and he prayed a blessing over him. The blessing had a problem. God wanted to redeem Jacob. Genesis 28, and he met him, visited him to learn to pray and to speak with him. What surprises most, because most of the things do before the Lord have to pay for them. When he reached to
labor,
he worked for another woman and he was given another exchange of another woman. Now the problem was big upon this man. I don't know if you understand this. We don't say it's a wrong
person.
A problem which needs to be aligned.
Some of us,
we shouldn't begin to do that to the Lord. That he will give us after that. How many reached there?
They
never first heard the voice of the Lord. For God to reach there, both women were for him. And they were to be freely given him. But the problem, he saw the younger and he said, I'm going to work for her. How many years? He's the one who spoke 7 years. The other never minded him. And he worked for the young woman. As soon as he finished, he told him, in the laws of here, the elder is the smallest first. And he gave it to the eldest sister. And he said, no. Even the other will work for her again. If one will work for her 14 years is working for just women. Don't see the problem which was between him and God. There was a problem. He had a problem as him. God had chosen and called him, but he was a rushing person.
Even
to seek things, his own way of not seeking and hearing God's voice. It took him voice to hear it.
The
problem to get from there, he asked for a sign. He is read for a long time not having a single sheep, and he interceded to the Lord. The Lord gave him a trick,
and he gave him a trick
of how he will get. And the sheep which you have given birth to were on his side. He worked for women in the wrong way. The woman stole the devil of the father and came with the devil. And the father pursued them.
He
inquired, you have stolen my God, take him where?
That
we don't have the God. Yet the woman had hidden the God. And they began to intercede and repent. Now right then, they have been blessed from there. He preaches though he finds an angel. He is wrestling with the angel after. Now he was afraid of what? Remember he had left the home place when he had stolen from Esau. And he had now we knew where he had run from. God had told him to go back there. Now we thought he was going to be killed from there. And he sent the first group ahead of him. If they kill him, I'm not coming. What's behind all the things? There's a problem. Most when they preach, they don't tell us those problems. They show us to hold and strangle the Lord. The other problem comes. He's stronger than fought with the angel. They broke his socket. Israel never
ate
more. Any flesh of the socket bone.
For
their father moved with that problem.
The
problem moved on. When he reaches there, he's
been
broken.
Again,
when he reached there, his brother had everything. He wondered, I have the blessing. How is the blessing? Esau had a lot of possessions. It is not even on the issue of killing him. Who is my brother? And he will
come.
He even gave him more of his portion he had. The problem where it was what? It's not being careful and rushing.
You also
were stronger than the Lord. And it shows. His blessing was very minimal.
He
fought battles of his.
And God blocked
the group of this one. And he would lose the one of the other. And they were fighting. At the end, one is
as
she's giving birth. Another child went to have a relation with the younger mother of his.
Now,
the daughter, the men raped the daughter of his.
We shall
see the penalties of breaking the laws of family. They will see family on Thursday. There are penalties of breaking the laws of family. For the fines. They raped his daughter.
Brothers
had a problem and they had a heart like of a father. They sold their own brother. Seeking for God in ways which are
yet
Jacob was chosen from the
womb.
Had to wait for seasons and times. Brethren, if we
see God,
let's be very careful. But now he began to show that the blessing was taken from Jacob, even his brothers. For this young boy, Joseph had a calm
heart,
and God chose him. When he saw dreams and they are all bowed to him, and
he began
to say, all of us are going to bow to you.
Yet
the things he was doing along the way had a problem. Most of
struggling
God's angel, it affected him. We don't teach us that, we just see only the aspect of blessing. But there were many penalties in it. It involved payments, things you do which are not worthy. Now his children had hard hearts. They sold their brother. And where they sold him,
he's
the one who had their blessing that sold. And you see that chaos. And he got more things there. He became a governor. He began to strike famine to Jacob. What is this problem over me?
And
when was blessed in Exodus
1?
Changed his blessings and spoke evil words upon some of the children. And he saw that children had done things which were not right. He tried to repent mistakes he too had committed. But there were many mistakes. The other will come to them. But the evil sins they did, God left them 400 years in Egypt. That they will learn a lesson of not familiarizing God. Now, brethren, yes, we seek the Lord.
He
told us in his book, out of which you can seek him. He says, yes, that's quite in the mountains. But our ways are perverted, out of which we are seeking him.
And penalties.
All their fines and payments we pay for that. All you've heard who undress themselves, God
God.
It's not a God to get ashamed of it like that. How can you come there and close yourself to the Lord? And what are you doing?
Now, if you hear that someone has been healed,
you copy that. And you go. You're going to seek the Lord like that. And you do riot, you undress yourself.
It's
the one who can come to them.
That is so,
they don't in the valley, the swamps. The brother who went in the valleys to seek the Lord. And he sank deep in the waters, he slept in the waters.
It's
next bite you from there.
He
was at Chitende side.
This
brother of the
Canada,
when he was officiating his house,
he
told them he fasted 40 days. God brought him a bag of money.
And
some of them entered fasting. They had gotten dead from there. There's a mother who was
involved.
He told them, abandon this, you're
going to
die. Pastor said he fasted 40 days and a bag of money was brought to him. Praise the Lord. There's one pastor in Kampala. When he was beginning his ministry, used to put water in the basin and put his feet in. And he used to walk around the lake of the king. For many people, I've been doing the same things. So these people too have done the same thing. Now, the things we've copied on the pastors are not spiritual actions. Many people got their feet rotten for this, put them, and they slip their feet in the basins of water. Now, those ways,
I
expect God has healed us.
He
told us to look
to
his book and read.
And
we search him out, we shall move on to see him. When we shall ask you, be seeing us.
Speaks
in Jeremiah 27, verse
9. Naye mwe, temuuliranga bannabbi bammwe. Ne wankubadde abafumu bammwe, ne wankubadde ebirooto byammwe, ne wankubadde abalogo bammwe, ne wankubadde abasamize bammwe, ababagamba nti temuliweereza kabaka, ababagamba nti temuliweereza kabaka w'e Babuloni. Kubanga babalagula kya bulimba okubatwala ewala n'ensi yammwe, era ndyoke mbagobemu ne muzikirira. Naye eggwanga eririteeka ensingo yaabwe wansi w'ekikoligo kya kabaka wa Babuloni ne limuweereza, eggwanga eryo ndirireka libeere mu nsi yaabwe bo, bw'ayogera Mukama. Era baligirima nemutulo ne batuula omwo. Awo ne ŋŋamba Zeddekiya kabaka wa Yuda ng'ebigambo ebyo byonna bwe byali, nga njogera nti, muteeke ensingo zammwe wansi w'ekikoligo kya kabaka w'e Babuloni, mumuweereze ye n'abantu be, mubeere abalamu.
Owulidde ekyaliwo.
You heard what happened.
Kama yali aleese obunabbi.
God had brought a prophecy.
Natwe baali beetaaga bukkirize nti basobola okugenda mu buwangaazi.
Believe that they can go to captivity.
Bo ne baagala okubuwakanya, ne bagaana okwenenya ebibi byabwe.
And refused to repent of their sins.
N'abagamba kati ngenda kubateekayo wansi.
Told them, I'm going to put you under.
Anasavinga yaona
who self is be saved.
Kale mirundi mingi.
Many times.
Kama bwaleto obunabbi okutuwonya.
Brings prophecies to save us.
Tubukiriza ntwene nyamangu na tusonywa ntatukirira kweli.
And we repent and we never reach.
Bwetugaana.
When we refuse.
Tugenda maso n'okuteekebwa wansi w'omukono gw'omulabi.
Put under the hand of the enemy.
Tubanga abagala proving amanyi ga
Mukama. As if we want to put the power of God.
Yes,
praise Jesus. Right now, God has helped us. Our prophets and interpreters and diviners.
Jeremiah 27:13. Nti temuli weleza kabaka ya Babuloni kubanga babalagula kyabulimba kubanga sibatumanga bwayogera mukama naye balagula mulinyalyange obulimba ndiyoke mbagobemu ne muzikirira mwene bannabbi ababalagula era ne ngamba ne bakabaka n'abantu bano nti bwati wayogera mukama nti temuwuliranga bigambo by'abannabbi bammwe abawalagula nga boogera nti laba ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama binaatera okukomezebwawo nate okuva mu Babulooni kubanga babalagula kya bulimba temubawuliranga muweerezenga kabaka ya Babulooni mubeere abalamu ekibuga kino kiki ekinaaba kikifuusa amatongo naye obanga bannabbi n'ekigambo kya Mukama obanga kiri nabo beegayirire nno Mukama w'eggye ebintu ebisigadde mu nnyumba ya Mukama ne mu nnyumba ya Kabaka wa Yuda ne mu Yerusaalemi bireme okugenda e Babulooni.
Tusobola osaba kankane bye tukyali nawo ebitontono
tubinyweza if few is still happy that we hold ourselves strong
nga mukyalimu abaagala Katonda
and they are still people still love God
kubanga ayina watugambira mu kubikulira esule y'okubi
some in Revelations 2 and 3
okunyweza ebikyasigaddewo
to hold on what is remaining
naye ffe tukyali nawo ekigambo
kya Katonda still have the word of God
mpozi n'abasigaddewo abatonda abatanda kugenda kuweereza Satani
who remain not yet gone to serve the devil
kuyinza okwenenya
we can
Yes, you have been
praised Jesus.
Nenga Katonda ayagala tumunonye moyo ne mazi.
God wants us to seek him in spirit and truth.
Je singo bukuru na kulwale.
Most important today.
Nti tuve munonya je tubale tumunonya.
Get out of the sick we've been seeing.
Tukomewo tumunonye mungirie.
Come seek him in his way.
Ngabu yatugamba mu Yokana.
Like he told us in John.
Sura yokona.
John chapter 4.
Kunyorabi moro.
Verse 21.
Yokana esura yokona. Nolinyirwa biri mu rumu.
John 21.
Yesu n'amugamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja kyebatalisinzizanga mu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi mwe musinza kyemutamanyi ffe tusinza kyetumanyi kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya n'ekiseera kijja kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo n'amazima
Katonda ayagala tumunoonye mwoyo ne mazima
God wants us to seek him in spirit and truth
era tumusinze mwoyo ne mazima
to worship him in spirit and truth
jukira atugamba mu Yokana 6:6
Remember it says John 6:63
ibigambo byatugamba gwe mwoyo
the word says unto us a spirit
era gwe bulamu
and they are life
egeza tuba ba kufuna okulaba nga tuli mu mwoyo
if we are to see we are in the spirit
tuba tusinza mu nyimba
if we worship in songs
we okutendereza
or in praise
tubeera mu byawandiko
we are within the holy scriptures
nekuliyo katusinza katonda mu
mwoyo
kugamba nti twasinziza mu byawandiikibwa mu mazima
in truth
ye mukama waffe yesu
the Lord Jesus
era weewaawo ebyandikwa byonna byogera
kuoyo
kale tulyoke tusinze kitaffe
era
tunoonye era tumusisinkane kubanga ye ayogera
bwati
tuli mu Yokana essuula yakona n'olunyi lwabiri mu ssatu
John 4:23
kubanga kitaffe anoonya abalinga abo kubeera ab'okumusinzanga
kati ndowooza ra abaanoonya
I see the one the father seeks
kati jukira anoonya
remember he's seeking
alali naffe tulina engeri gye twakutte gye tugenze walala omunoonya
and we have a way we headed to go seek him
kati kye tuva
That's why we've not connected with him. He says he's seeking, the one who's seeking me that way, of the spirit and truth. How has the spirit manifested in us?
Explain
this in John 6, verse 63. These are the signs we prove first we are in the Spirit. The Spirit of Truth.
John
6:63.
The Spirit of Truth. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo gwe bulamu.
Bwe tuba twagalose okatukakasa.
If you want to be proving first,
nga tuli mu mwoyo,
that we are in the Spirit.
Okugamba nti wasinziza ngosinzira mu mwoyo.
Worship based in spirit.
Bwe kugamba nti wasinziza ngebyawulira ebyawandiikibwa.
You worship when you are in the scriptures.
Nawe tukulembeddemu mu kigambo.
And you play us in the word.
Okusinza.
Or in the worship.
Naye ngo osinza ebintu byoyimba biri mu byawandiikibwa.
But the things you sing are in the scriptures.
Katonda bano baanoonya.
These are the ones God is seeking.
Era nabo baba banoonya.
And when they too seek,
balina yita mu mwoyo.
They have to pass through spirit.
Kubanga lye kkubo lye.
For that is his way.
Bye byawandiikibwa
bituko. Those are the whole scriptures.
Mazima.
Truthful.
Gwe tusoma ku Yokana 10 na
14. Truthful, read of John 14:6.
Yesu Kristo yakuba bulamu n'amazima.
Jesus the way, the truth and life.
Naye yagamba.
But he says.
Okusinzira mu Yokana suli yokuta.
According to John 5.
Nyulasa tumomo.
Verse 39.
Atugamba.
He tells us.
Tumono nyambia waandikiwa.
We seek through scriptures.
Tuloza mbio mwe muri obulamu.
Then there is eternal life.
Ebyo byogera ku iye.
But they all speak of him.
Kati okusobola okubeerera mu mazima.
Be able to be in truth.
Oyina kubeera mu byawandiikibwa.
Must be within the whole scriptures.
Tegeeza.
It means what?
Nawe anoonya Mukama.
You to seek the Lord.
Noonya mu kitabo kya Mukama.
Look within the book of the Lord.
Musobola okusitingana ne Katonda.
And be able to meet with the Lord.
Kubanga kitaffe baanoonya abalinga abo.
Father is seeking for such people like that.
Tegeeza naffe tuba baakumunoonya. Tulina kuba mu ngeri yemu kkubo lye.
To seek him, we have to be the same way in his way.
Na tuli mu mwoyo ne mu mazima.
And we are in spirit and truth.
N'engeri gye tuyinza okukikolamu.
And the way we can do that.
Okubeera mu byawandiikibwa.
Is to be within the whole scriptures.
Ikasera lwowulira ennyonta y'okunoonya Mukama.
First of seeking the Lord.
Yayo Bible.
Get out the Bible.
Naye ab'oluganda.
Get brethren.
Baba kuli kumpi.
Or they were closer to you.
Baba bali wala.
If they are far.
Ituma omutukuvu ne bamalayika mbeyoona.
The Holy Spirit and the angels are beneath.
Noonya Mukama todda mukuwala mpansi.
Seek the Lord, don't go back climbing mountains.
Bw'otuukanga ekifo ky'olimu ky'ekyoluzuzira nawe otuula.
The place you are is the mountain. Sit and seek the Lord there.
Bwe kibanga kyakiwonvu naye osoma kitabo kya Mukama
noonya. To read the book of the Lord.
Bwe bafula flatland naye onoonya waali wonna.
Everywhere he is there.
Talina kifo kyali aplantin zetu.
Specific places ever chosen that we shall meet with him there only.
Yesu yebazimu.
Praise Jesus.
Bali tulyoka tunoonya Katonda mwene mazima.
We shall seek God in spirit and truth.
Tulyoka tumwekenne.
We shall search him out.
Nafe tumusubiza.
We do promise him.
Tugenda kumunoonyanga bwetu.
That we are going to be seeking him like that.
Gabo yatugambye.
Like he told us.
Bwe tuba tukomyewo.
If we get back.
Today uko katono mu Yeremia.
Let's go back to Jeremiah.
Natukomekereza.
As we wind up.
Tupagala gena mukusaba.
We want point prayer.
Yeremia esule yokusatu.
19.
Olinyiro 19.
Jeremiah 3 verse 19.
Lugamba. Naye ne njogera nti ndi kuteeka ntya mu baana. Ne nkuwa ensi eyesanyu. Obusika obulungi mu jeri amawanga. Nenjogera nti muli mpita nti kitange so temukyuka obutangoberera
leero tugenda kyuka naffe
tugenda
kwongera okumunoonya nga tumugoberera makubo ge
tumunoonya
mu mwoyo ne mu mazima
nga
tutegedde nti mu mwoyo
tubeera
mu byawandiikibwa mu mazima era tubeera mu
byawandiikibwa
tusobola okumuzuula
Tuli mu Yeremia esula y'okusatu olunyi lwa 20.
Jeremiah 3 verse 20.
Mazima omukazi nga bw'ava ku bba ng'asala olukwe bwe mutyo nammwe bwe munsalidde enkwe.
Tumusalidde enkwe nyingi.
Plotted against God many times.
Mukama tulinganga bamunoonyeza mu bifo ebirala.
As if we seek God in different places.
Kumbe waliyo misambo na bintu birala.
There are demons and other evil spirits.
Bitusinkana nayo tugamba ate abantu bembo twamulabye.
We meet them and we claim we rather saw God. God never passes any person through harsh situations to meet him or to appear to him. It's not the way he uses. God is all over.
His
ways,
out
of him, we seek him is the spirit and truth.
Through
the Holy Scriptures.
Jeremiah 3:20. Mwe enyumba ya Isiraeli. Bwayogera Mukama. Eddoboozi liwuliddwa ku nsozi ez'ebweru. okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri kubanga banyodde ekkubo lyabwe
kkubo ddala
naye
nga ku nsozi abawulira bakaaba
bamwetaaganaye
nga amakubo mwe bali si
matuufuabaddewo
byemu ku byanu kwe bitwatandikiddeko ng'agamba ku nsozi awulira nga
tukaabamubiwonvu
abasiibye nga mwebase ku lubirizi lumu
abali
mu migga eyo
munda
abeesonse mu miti eyo abagiwalampye waggulu bonna
abeeyambudde
yagenda mu maaso okubawulira nga
bakaabanaye
ng'ekkubo lye bayiseemu si
mwayisekubanga
anoonya abalinga abo abali mwoyo n'emumazima okumusinza
period and truth for worship.
It
means both of us are seeking each other. God is seeking. We
too
are seeking.
The problem,
we head into other ways which we can never seek, find him.
But
we had father seek such people that they may worship him.
But
the problem is seeking for
us. And
we too are claiming we are seeking him.
That we have
headed another way.
Tuli mu Yeremiya essula ya 3 n'olunyiro 20.
Jeremiah 3 verse 20.
Kubanga banyodde ekkubo lyabwe beerabidde Mukama Katonda waabwe. Mukomeewo mu abaana abaaseseetuka n'awonya okuseseetuka kwammwe. Laba, tuzze gy'oli kubanga gwe Mukama Katonda waffe. Mazima okubeerwa okusuubirwa okuva ku nsozi kwa bwereere.
Tumugamba Mukama leero.
Told you Lord today.
Tugenda wala mpa nsozi.
Yes, we're going to climb mountains.
Naye tukomyewo tuzze kakano mu kitabo kyo.
Come back in your book.
Era tukomyewo tukunoonye mwoyo ne mazima kakano.
Spirit and truth right now.
Naye tugenda kugenda mu biwonvu eyo.
No.
Wabeewerewo weema.
Let there be a tent.
Egenda otuwonya lubugumu.
It's going to save us from heat.
N'omusana mwe tunaatuulanga.
And the sun.
Naffe tukunoonya mu kitabo.
We shall sit there and seek it from your
book. Era tunaabeeranga mu mwoyo ne mazima.
And we shall be in spirit and truth.
Ebyawandiikwa ebitukuvu.
Those are the Holy Scriptures.
Anga tumugambe Mukama.
We told him Lord.
Ensozi zo twaziwalampa.
We shamefully climbed the mountains.
Tugenda mu
bi. We went to the valleys.
Naye abantu abaagendeyo bonna bafuuka bakambwe.
People who went there they became very harsh.
Abasumba baatabukira ddala ne bannabbi ne bafuuka ebintu ebirala.
Pastors and prophets became other things.
Naffe ne batuteekamu ne bagamba na ugenda nawe
okiyitemu. And they told us you to go pass through our experience through.
N'alyoka kubanga ne ekintu kye yafuna ne
tekitegeera. For what they got they never understood it themselves.
Ate yakiyisa mu buzibu okifuna.
And they passed through hardness. To get it.
But now abayi n'okukalubiriza.
Now you do have to harden your lives.
Kubanga amanyi nti Katonda
bwe
yamuyisaamu amufune.
That's how God made them pass through to get him.
Naye nga kankano tumugambye.
Right now we've told him.
Ayi Mukama.
Oh Lord.
Tukomyewo gy'oli.
We've come back to you.
Kubanga twali tusuubira ku nsozi gye tunaafuna okubeerwa.
We shall get salvation with mountains.
Naye tekibadde bwekyo.
But it's not been like that.
Tuli mu Yeremiya essula ey'okusatu olunyi lw'23.
Jeremiah 3:23.
Oluyogaano oluli ku nsozi. Mazima Mukama Katonda waffe mwe muli obulokozi bwa Isirayiri. Naye ekyo ekikwasa ensonyi kye kimazeewo emirimu gy'abajjajjaffe okuva mu buto bwaffe. Embuzi zaabwe n'ente zaabwe, batabani baabwe n'abawala baabwe. Tugalamire ensonyi nga zitukutte. Okuswala kwaffe kutubikkeko. Kubanga twonoonye Mukama Katonda waffe fe ne bajjajjaffe okuva obuto bwaffe ne leero, so tetugonderanga ddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Yeremiya essula ey'okuna n'olunyiriri olusooka. Bw'onokkiriza okukomawo gwe Isirayiri, bw'ayogera Mukama, eri nze gy'olidda.
Agambye bwe tuba tukkiriza.
If you have accepted.
Tudda walala.
And we don't get to any other place.
Eri kitaffe mwennyini.
We get back to the Father himself.
Omanyi wali abagamba nkomyewo.
That they will say I've come back.
Naye n'akomawo eri emmotoka.
But they come back to a car.
N'akomawo eri omugaati.
And they come back to bread.
Yatugamba mu Hosea.
He told us in Hosea.
Yabamu ekyabakomyawo gyali migaati.
But others what brought them back was bread.
N'abalala ekyabazza.
Even others what brought them back.
Zaali sente.
It was money.
Come back
to me myself. Come back to God. And we come back to
you.
And we want to understand you. Renatulabirira. You are the Father who take care of us.
Era tumanyi ng'emirimu gy'emikono gyaffe.
And the works of our hands will bless them.
Kati ku luno ab'oluganda.
Of their brethren.
Nga tudda ku lw'ensi yonna.
As we return on behalf of the entire world.
Tudda eri Katonda.
Let's return to the Lord.
Tudda lwa migati.
Don't return because of bread.
Tudda lwa mamoto kana mayumba.
Either for cars and houses.
Tudda eri Katonda mwenyini nyini.
Let's return to God himself.
Na yana atuwe ebi ebiri mu ye.
Give us things within him.
Kubanga alina ebiri mu ggulu ebiri mu
ye. He has things within heavens and earth.
Yonna bibiye.
All are his.
Era asobola okutuwa.
He can give us.
Yava tukutire nti eyo mamukoma.
So that if you return,
don't
go elsewhere, come back to me.
Jeremiah 4 verse
1.
Bwono kilisa okukoma ogwe Isiraeli, bwayogera mukama. Eri nze gy'olidda. Era bwono jyawo emizizo gyo mu maaso gange. Kale, tolijulukuka. Awo, olirayiriranga nti mukama nga bwali omulamu mu mazima ne mu maaso ne mu musango ne mu butuukirivu n'amawanga ganeesabiranga omukisa mu ye era mu ye mwe baneenyumiririzanga kubanga bw'atyo mukama bw'agamba abasajja ba Yuda ne Yerusaalemi nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime so temusiganga mu maggwa
batugambye amaggwa gonna
bikola
ebyobutali
butuukirivu
ebyo byonna tubijjeo kubanga ekigambo kya mukama tekigenda tutuula mu maggwa
we should take it out for the word of God is not going to sit in us.
Twawulira mu lugero olwo mu Matayo
we hide that in Proverbs.
Abamu baasiga ku ttaka nga sijjemu lwazi mu ttaka kulimu olwazi
on the rock
nga tu ekigambo kijja naye ngaomutima gwomunna abalala nga mulimu amaggwa mulimu ebigambo ebisongovu
bwebinga
tuli wiringi kwandiza bigambo bya mukama
ojja
kuba omaze ebiseera byo mu kifo kino
kubanga
tolikolebwamu mulimu
tuli mu Yeremiya essula ey'okuna n'olunyiriri olw'okuna mwekomole eri mukama muggyewo ebikuta eby'emitima gyammwe
you get away hypocrisy
kubanga waliwo abeebisa obukuusa
kunali
ng'asanyukira mukama naye ngaali alina
byabalabirekikuta
ekyobukuusa nakyo
kijjeyo
Yeremiya 4:4 mwe abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi ekiruyi kyange kireme okufuluma ng'omuliro ne kyokya ne wataba ayinza okuzikiza olw'obubi obw'ebikolwa byammwe mulangirire mu Yuda mulaalike mu Yerusaalemi mwogere nti mufuuwe ekkondeere mu nsi mwogerere waggulu mwogere nti mukuŋŋaane tuyingire mu bibuga ebiriko enkomera musimbe ebendera okwolekera Sayuuni mudduke muwone okumalwawo kubanga ndireeta obubi obuliva obukiika obwa kkono n'okuzikiriza okunene empologoma erinnye okuva ku kisaka kyayo era omuzikiriza w'amawanga akutte ekkubo avudde mu kifo kye
Yesu yebazibwe tumanye nga twasindika gira bamalayika
abalwanyi
naye abo abatya Katonda mu nsi
yonna ekiseera
tukuŋŋaane
omu
tunoonye mukama
tumwenenyeze
nga tukomawo gy'ali tetudde eri balala
tubuloka
ku bigere ebyo
tusobole
okumwenenyeza mu bigambo
bye twalowooza
nga tumunoonya
mpozi
n'abalamuwulidde n'okutuuka n'okweyamula ne
beeyamuebyo
byonnaffe
twabikola kubanga
twabalibwanga ekkanisa
eyawamuera
tewali yakisangako mwoyo kumuluma olw'okuwulira nga kiruma okukola Katonda ebigambo
ebyo
twabikolera wamu ng'ekkanisa mu nsi yonna
it together as a church in the world. On behalf of the church in the entire world, we pray
and ask
for him forgives of unrighteousness. Seeking him in ways is not. Right now we come back to seek him in the right way.
Tukugulumiza era tukusinza tukudize ekitiibwa n'ettendo mu kiseera kino ssebo omwesigwa nga tukkakkanira okubeerawo okwo ssebo kabaka bakabaka era nga tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otwongedde mu kubeerawo okwo taata tukomyewo kubanga omwoyo omutukuvu atunenyezza ng'ayogera nti mu zabbuli eri eya 5:3 weewaawo tewali anoonya katonda tewali n'omu ategeera nga bwe tuwulidde mbalumi essula ey'okusatu okuva ku nyola omwenda paka ow'12 era mukama ogamba nti tewali akunoonya twalowooza nga tukunoonya mu nsozi era twalowooza mu biwonvu era twalowooza mu kwebaka ku mbiriza ezimu era ne mu kusiiba okungi okw'okubonyaabonya emmeeme wayogerako mu Isaiya 5:8 nti kino ky'onooyita okusiba olunaku omuntu kw'abonyaabonyezaako omwoyo gwe si kuno kwe kusiba kwe nalonda okuyamba abayala n'okubawa ebyokulya mukama twakola bingi mwe twalowooleza nga tukunoonya naye twalinga tukunoonya mu ngeri eyo kubanga teryali kkubo lyo nga bw'oyogedde mu Yeremiya essula eri ey'okusatu 19 oyogera nti naakuteeka ntya mu baana era naakukola ntya n'oyogera nti bwe mudda mukomeewo era mumpite taata era kuno emudda temuddayo mabega n'ogamba nti owulidde okukaaba kwaffe n'okusaba wamu n'okwegayira ku nsozi naye era ekwaleeta bulokozi bwonna kubanga oyogedde ng'ogamba si bukabaka ba kabaka nti okubeera kwetwasuubiranga ku nsozi ne muwankubaddemu mu biwonvu ne ku busozi obutini mukama tekwaliwo wabula eri ggwe mukama yeggwe gwe tusuubiramu obulokozi bwaffe kitaffe omwesigwa tukwebaza nti ne kankana omwoyo waatukulembeddemu okutegeera n'okumanya era ng'atubikkulira ebikwatako nga bwe wasuubiza era omukama waffe yesu bw'annyonnyola ayogera mu bakolinso ekisooka essula eri ey'okubiri onyeerisebo tandika olw'omwenda naye bino lwatubikkulira ku lw'omwoyo wa katonda kubanga tewali ategeera eby'omuntu okugjako omwoyo gwe okuli mu ye naye bya katonda ebiri bwe bityo okugjako omwoyo ali mu ye yabitegeera tukwebazayo omwoyo mutukuvu kubanga oyongedde otubikulira kitaffe era mukama waffe yesu ng'obadde musaale nkwegayira kuno kwonna nga bwe kiri nate mu balumi essula eri 8:34 oli ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe otwegayirawo ayi kabaka ba kabaka weebale kubanga n'okutuuka kankana otugulidde ebbanga nga bwe wasuubiza mpita ekyokubiri essula ey'okusatu 8:11 ng'oyogera nti toludde kuleeta nkomerero naye obaddewo ng'osabira ebbanga tusobole okwenenya oleme okubaawo n'omwazikirira ne kankana ku lw'ekkanisa yonna mu Uganda mu Afirika ne mu nsi yonna tukwenenyeza olw'ennoonya etabadde entuufu olw'ebiragiro ebitali bituufu bye twakunoonyezangamu amakubo gaffe agaabanga agakyamyekyamye ku nsozi ez'enjawulo na mu buli kiwonvu gye twakumiranga ebyoto wayogedde mwoyo wo ng'annyonnyola mu Yokaana essula ey'okuna wayogera nti tetukyakusinza ku nsozi wokka newankubadde eyerusaalemi eri ayi katonda ffe naye nga binaabeeranga mwoyo ne mumazima bwe tukakasiddwa mu Yokaana essula ey'omukaaga n'olw'enkaaga mu 3 ebigambo bye watugamba gwe mwoyo era bwe bulamu kale tuyinza okusinza nga tusinzira mu byawandiikibwa n'okunoonya kubanga n'amazima go weoyagala tukunoonyezeemu okusinzira mu Yokaana essula ey'19 mukama waffe yesu annyonnyola nga lyekkubo obulamu n'amazima era n'atunyumya mu Yokaana essula eri ey'okutaano 3:9 tumunoonya mu byawandiikibwa nga tulowooza mu byo bwe muli obulamu n'ebyo bye byogera ebibyo kale twanditegedde nga tuyita mu mazima okunoonya kubanga weewaawo watugamba Yokaana essula ey'okuna abalingaabo boonoonye okubeera ab'okukusinza okusinza mu Yokaana essula ey'okuna 2:24 onoonya abakusinza mwoyo ne mumazima naffe kankana tukutte ekkubo okunoonya mu kkubo ly'ettuufu era okuyongera okwekenneenya kubanga newankubadde nga kiragiro kya mukama waffe yesu ku ngeri essula ey'8:17 yayagala bamwagala n'abanyiikira okumunoonya bali mulaba mukama tetwayinza okulabira ku nsozi newankubadde mu biwoovu kubanga eyo yonna newankubadde nga gwaliyo bwe tutasoma bigambo byo bwe tutasoma mu kitabo kyo tetuyinza okulaba wayogera mu Isaaya 3:16 temusome munoonye mu kitabo kya mukama musome kubanga akamwa ke kabiragidde era nga tewalibula n'ekimu ku kinne waakyo omwoyo wa mukama yakuŋŋaanya naye twanoonya mu ngeri ez'enjawulo twabalamba ensozi n'ebiwonvu era ssebo twebaka ku mbiriizi ezimu nga tulowooza nti tukunoonya n'abamu kuffe mukama tweyambula nga bawulidde ebigambo byonna bibadde nga twekalakaasa mu maaso go ne tukola nga Yakobo biro biri eri olubereberye essula eri okutandika 2:9 okuyingira 3 nga bwe yakola aye katonda ffe omwesigwa bwe yajja n'akukaayanya n'akwata amataayi mbwakwetaagako omukisa kale wamenya embalakasoyi n'ebintu bingi ebyaddirira aye kabaka ba kabaka ebyali eby'okusasulira okusasulira okungi ddala abaka abakabaka omwesigwa tusaba otusaasire nate kubanga ennoonya gyetukunoonyeza mu biro ebiyise si yeeyo gye watulagiriramu era si ye entuufu ne kankano mukama tukomawo mu kkubo lyo ery'omwoyo omutukuvu ery'ekigambo kyo mukama waffe yesu kubanga ge mazima goyagala era mwotunoonyeza naffe tukomawo kankano mukama tukunoonye nga tuyita mu kkubo ly'okusisinkana abaka abakabaka era nga tusaba otusisinkane olusonyi obutali butuukirivu bwonna kubanga tunaabye mu kigambo kyera netuwulira nga bwe kyawandiikibwa otugamba nti muyige okukola obulungi munaabe mujje tuteeze ffe ebi mu isaaya essuula ery'esooka olw13:18 naye otugamba nti ebi byaffe nebinaabanga bitwagadde nga bbendera obumyufu kale onaayinza okutufuula ngaomuzira obutukuvu tuzze mu maaso go era tuli mu maaso go omusanvu emyojo omusanvu nga bwayogera mu kubikusula ey'okuna onyula okutaano emyomusanvu girabikira mu kikondo ky'ettaano ebikubesula omukaaga eyokutaano onyula omukaaga tige maaso go omusanvu naffe mwe tuli omwoyo wo ow'amagezi nga bwayogera mu isaaya essuula eri ekumineemu onyolusooka n'olwokubiri omuli omwoyo w'amagezi ow'okutegeera ow'okuteesa ow'amaanyi ow'okumanya okutya mukama n'omwoyo wa mukama atubikulira gwe nno mukama waffe yesu era ekigambo kya katonda ekiramu wamu n'ekitaffe mwennyini twebaza kubanekanka tukomawo mu kkubo lyo okukulemberamu omwoyo omutukuvu okutegeera ebigambo byo sebo kabakabakabaka otusaasire mu makubo yonna gye twakunoonyezanga era we tubadde nga tukutumwa mu lugunya nga tugamba tukunoonyeza ebiro bingi ne weekweka era n'olemerayo nga bwe twakutegeeza mu isaaya 5:8 oyogera nti naye ffe netubonyabonya nga twogera nti netubonyabonya emmeeme zaffe naye gwe n'otagisaako mwoyo bwe twasuulanga ku nsozi ezitateereddwako wadde omufaliso ezisongovu netubonyabonya embirizi zaffe netwefumita netukola tutya mukama wamukufe netubeerayo enkuba netukubanga nga tugamba nti tukunoonya so nga kino kyali muggwe okutubonyabonya wabayogera sibo katonda ffe mu Ezekyeri 13 ng'oyogera nti nebabonyabonya emmeeme zesibonyabonyezza ayi kabaka wabakabaka tekyali kuggwe kubanga sigwe watubonyabonya tusaba otusaasire kubanga sigwe watugamba ebyo sigwe watulagira okusula mu mazzi eyo mu biwonvu mu bisaka mutukunoonya tekyali kigambo ekyo mukama kubanga wayogera ng'ogamba atiisi webakunoonyeza wabeerengawo weema enaatuwonya omusana enaatuwonya empewo n'enkuba n'olubugumu nga bwasuubiza mu isaaya essuula ey'okunoonya olw'okutaano n'olw'omukaaga tusaba otusaasire kubanga tekyali kiragiro kyoggwe okutusuzanga mu nkuba tekyali kiragiro kyo okutusuzanga mu bisaawe ng'enkuba etukuba nga tutonyebwa omusana gutubabula mutukunoonya mukama sigwe wabonyabonya emmeeme zaffe kubanga weewaawo wayogera mu Matayo 15:3 oyogerako abo abakolina abatoleddwa okujja gy'oli onaatuwa ekiwumulo ky'emyoyo gyaffe sigwe wabonyabonya emmeeme zaffe era sigwe wazirumya kyeriva tukusaba otusonyiwe bwe twakulowoozanga ggwe alumya emmeeme zaffe era azibonyabonyeza okutuuka ku ekyo atwalowoozanga nti gwe otuwadde obwavu so nga wasuubiza oyogera nti mu ggulu 10 ne ku nsi 10 wasuubiza ebintu bingi oyogera tunoonya obwakabaka n'obutuukirivu n'ebisigadde wali wakubitwongerako sigwe watusasuza ayi kabaka bakabaka era sigwe watusiibisa okutuwa twali bilagiro ebyali ebifu twali mu makubo amabi sigaali kkubo lye mukama kubanga wategeeza nga twaweebwa buwa naffe tuweebuwa tekyali kuggwe mukama okusimba ku byamagero tekyali kiragiro kyo si kkubo ly'okukunoonya bwe twasiganga ensigo nga tulowooza nti tukunoonyeza era tunaakufuna tusonyiwe kubanga byonna twabikuteekako naye si musango ogwo ayi katonda ffe omwesigwa tukwatiddwa ensonyi nnyo nnyini fe ne bajjajjaffe abaasooka mu biro bingi emabega ebiyise naye abo abayitibwa bakitaffe mu mubiri abatusingako obukulu abaatusooka mu bulokozi mukama nabo bwe batyo era twakoppa bingi ebiringa ebyo naye tusaba olusonyiwo tudde mu kkubo ly'okunoonyanga bannabbi abaasooka bwe baakunoonyanga mu makubo ag'obutuukirivu bootaabonyaabonyanga bwe baakusinkananga abasajja lwe baafubutukangayo ne bagambanga bwe nnyimira mu maaso ga mukama so nga tebaalina kubonaabona kungi bwe baali bayiseemu mukama tekwali kuggwe era teryali kkubo eryo ery'okukunoonya wabula twakwata makubo agakyamyekyamye ne tulowooza okusisinkana twayita walala mukama kaakano tuzze mu kkubo lyo tukomyewo nga bw'otugambye mu Yeremiya essula ey'okuna ogamba nga kale bwe mudda mudde gye ndi ayi katonda ffe naffe tuzze gy'oli kubanga gwe kitaffe naffe tuli zadde lyo era tuli baanabo totugoba w'oli so tetugjaako omwoyo omutukuvu nga bwe tusaba mu Zabbuli ya 5:1 tuli mu kubeerawo okwo ku mulundi guno gwokka olw'ekkanisa mu Uganda ne mu nsi yonna okkirize okuzza omwoyo wo mu masekati gaffe osindika ekigambo kyo mukama waffe yesu atambulire mu masekati gaffe weewaawo otukulemberemu mukama n'ejje lyaffe lyonna tunaabeeranga abantu abalina engatto yo tunaabeeranga gy'onaabira gy'otukuliza erinnya lyo tunaabeera abakuuma omutwe gwo era ekigambo kyo ayi katonda ffe omwesigwa tusaasire otusonyiwe okkirize okusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe nga bwe bulabika mu maaso go bulijjo otusaasire era onaalize ddala otukuze kubanga ffe zaddeyo mukama naffe tuyayaanira ggwe tetulina mulala twagala okukulemerawo omwoyo omutukuvu okubeera n'akabone nakakasa nga tuli baanabo wasuubiza era ngaoyogera mu balumi 8:14 yabakulembera omwoyo wa katonda abuli baana naffe okakasibwa kaffe kunaabeera ngaomwoyo wo ajja mu masekati gaffe otukulemberamu era ssebo abonero ak'okusonyibwa kwaffe ketunaakakasiza ddala ngawayogera mu ngeri essula esooka 23 wemunakkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange anaabaleetera okutegeera ebigambo byange era weerwawo y'oyo akola ebyamagero ebisinga obungi ebinaagobeera enjiri y'obwakabaka tukomyewo mu makubo g'omukama kitaffe omuyiza ebintu byonna era nga tusaba mu linnya erya mukama waffe yesu nga tukusaba otusaasira otusonyiwe obutali butuukirivu bwonna okusobya kwonna mukama nga bw'otusuubizizza era tukomawo okutanula ku mmande okusaba otume omwoyo wonejjere bamalayika 10:10 okutukulemberamu nga bw'okulemberamu ekkanisa musa gye yajja musa n'agamba sigenda paka ngompadde malayika wo okunkulemberamu era wobassangamu omwoyo wo n'abakulemberamu era n'ebikola abatume wasuubiza temugenda paka ngaoba omutukuvu amaze okujja okubakulemberamu watuma omwoyo omutukuvu n'otumirako ne bamalayika 10:10 abaatambulanga ne bakolanga n'abatume nga bwe tusoba mu bikola by'abatume kyetuva tugenda okutanula ku mmande okuddamu okusaba mu kuddayo mu kwagala okwasooka okkiriza okole naffe nga bwakola n'abatume era nga wakola ne bannabbi kitaffe omuyiza ebintu byonna gwe gwe tukaabiridde olwaleero wetusabye mu linnya ery'ekigambo kyo oyo mukama waffe yesu era ng'otuma omwoyo wo okutuukiriza bino abadde ku ludda lwaffe essaawa yonna era gwe twegayiridde mu ofiisi ye atukkiriza yeegatta n'omwoyo gwaffe okusindawo tumusaba akkirize okugenda mu maaso nga tukomako wano kaseera kano era ne mukama waffe yesu paka akaseera kali we tunajjirwe okuyunga mu kusaba kw'ebikolwa by'abannabbi n'ebyabatuma okudda mu masekati g'ekkanisa yo oyawule akuweereza n'atakuweereza omutukuvu n'atali tukwebaza kubanga okkiriza okusaba kaffe n'olwaleero olw'ekkanisa mu uganda mu afirika mu nsi yonna olwonno ekisa kyo n'ekitiibwa kyo binaalabisibwanga era erinnya lyo linaagulumizibwanga mu linnya erya mukama waffe yesu tusabye n'okwebaza amiina.